kwange okutambule misana nechiro mutima kwange kwebulamu kwange
mbadde ndyabo
endoza lwakinkukabya
kate wena kusangira
nonzimba paka wetutuse mukazi wange kyenkukutira tula mu makago wefumbire Kazi bona mutima kwange nilankufirako we musai kwange okutambule misana nechiro mutima kwange we mulamu kwange
abana bozadde bonna balungi ngate bagezi sikuli mulwadde makagafe ogawezeze kitiibwa ekitagambika
tekibangako kyangu bwofuna omubeezi Atalina kachamu nga newe kabakalwate gaka bujaja mulunyiriri temuli abakumpa bebale kubanga bakiraba kigonsanira noyo atansimye gwe mugambe siyakusiga
mutala wange ansingira abakazi bonna mutima kwange era nkufirako gwe musayi gwange Tambule misana nechiro mutima kwange Kwebulamu kwange
Katino, kuyiteri nyachi Elina kusanyusa, elina kutambusa Ngawe ulira, kuyiteri nyachi Ulira manye Kuyiteri nyachi, elina kusanyusa Elina kutambusa, ngawe ulira Kuyiteri nyachi Kuganolonda kumi
Sweetie, oba mugati Kuyite mukwano, oba keke yange Simanyi kabite, oba mulongo Ulizi wange, londako Kuyite sweetie, oba mugati Kuyite mukwano, oba keke yange Simanyi kabite, oba mulongo Ulizi wange, londako
Tambule misana nechiro mutima kwange